Niza uwa kabaka wa Buganda wekitiba Christopher Bwanika yebaziza nnyo nyinimu Ssaabasajja kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okusunsuwaza ebyobulamu eri abantu be. Bino byonna abyogeredde ku mukolo gw'okuggalawo olusiisira lw'ebyobulamu oluyindidde eri Ebulemeezi. Ono agamba nti ebigendererwa bya Ssaabasajja kabaka byeyalina mu kutandikawo Kabaka Foundation emyaka asatu egiyise, ensonga ya byabulamu yali ku mwanjo nnyo era nga kirungi nnyo ekitongole kino kisobodde okutembeeta ensonga eno.
Ngenda ku z'omwezi asatu omwezi ogw'ekkumi mu mwaka 2024 kabaka bwe yatongoza kaweefube ono watubeere balamu twali mu bimuli bya Bulange, nga enteekateeka eno yali egendererwa okulaba okuggusa ekiruubirirwa kya Ssaabasajja kabaka okusitula n'okuyitimusa embeera z'abantu be abasookerwako okusingira ddala mu byobulamu. Ng'era mu nteekateeka eyo Ssaabasajja yateekateeka nti wabeerewo okwekebeza, okwejjanjaba n'okugemerwa kw'abantu, ng'enteekateeka eyo yateekebwateekebwa okubuna amasaza 18 bwe twogerera nga bwe tuwulidde amasaza 6 gaakalambulwa. Abantu bangi bafunye obujjanjabi era ebibalo bituweereddwa. Nebaza nnyo bannamawulire kuba tubadde tugoberera ku mitimbagano ebibalo, ate era n'okufuna obubaka okuva mu bantu oba feedback okulaga engeri abantu gye baganyuddwamu.
Yes, enkulu wa Kabaka Foundation omukulu Eddie Kagwandagala n'atendereza nnyo bannabulemeezi olw'okujjumbira enteekateeka eno ey'okusoosowaza ebyobulamu.
Kulw'ekitongole kya Kabaka Foundation manyi mukama wange kuwa board ojja kusaba onneebalize bannabulemeezi mu kiti kyo nga board member, ne ku bwange ne ku bakozi bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Bino byonna munnaffe Zaitun yabituleetedde. Abakule